kalili mubarane. Zule, zawale, onsipia wana wengewe. Bamuhena nyazari mubarane. Rosa tuza makini vora mubarane. Mamutu na lapatwara wanyu watu wema. Halima tongo tiyo. Nasimibo atalwa wakesi walolwa. Rafu wantina masondi de wazigombea. Oya hee tongo tiyo. Iwabare wana wakitiwe walale. Wasitie uwane.
Wabahare wana wasitie wadale.
Emi kwa antibakari wasitie uwane.
Wabahare wana wasitie wadale.
Emi keshati na aminamu wasitie uwane.
Wabahare wana wasitie wadale.
Fatima Abudala wabahare uwane. Shati Musa wasitie uwane.
Wabahare wana wasitie wadale.
Eni Fatima Musa wabahare uwane.
Wabahare wana wasitie wadale.
Shamba Tisa Endu wabahare uwane.
Wabahare wana wasitie wadale.
Eni Shantali watu wasitie wadale. Basi bweni bweni watu wabahare uwane.
Wabahare wana wasitie wadale.
Muru na Asiati Hajira na Saujate.
Wabahare wana wasitie wadale.
Wawe Asumania na mweni Rahamatu.
Wabahare
Zeba. Silale
Silale Sena
Rangaze Jeje Nasmi Nakakula mamango na jeharaka
Nakakula asharo
na jerimone Leovano, Leovano, acheni tawasha. Salut, yeba. Nasmi na jilani riwaloza Leovano, Leovano, acheni tawasha. Amina mshinda, na ujama waho, weni asijati, esha ki ali. Mawe matirasi na uchama waho Sai na mari, hanefa mari Na uchama waho, sara bakari Na uchama waho, mwaju warama Musile matirama, eliza umaliki Na uchama waho, swafi ya mshinda Mali amana, mangome Thank you.